studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Gani kante to bogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Seku jam wal sakrabe hedibe. Cikitabe jadin kobe na pili fa hande ngendi dinanguru jamare ton no wembiide ndarri lam kobe transition be faba. Won famu kebaado ben le kabaru sutagul chrétien enjo segi lamu moti holtama wide so wana neddo goto dum Lyon Duyon hedibe fuf njopitama. Nyande alkumbern alternerende ministère sport holliti wide ben na hiwde joni fa sarti keso concert fuf wara taake le nukuji lartide de so supporter na hewbe bembelten ke dun artiste kanye kumani be yambreji kay e hawniki din won sembe kabaruji amen hande bertin alkamsar noko ena le région hitado 2020 bismillah sakrame al halnde nagu beedi tuudurde ben yimbe tidande yimbe dinanguru ngeni dinanguru cercle koro lamu moti fultama wide hippugol jadin ko be sawmini maybe jeego mo en jom barmube gollo wadi nyande ala noga lerujen won hultibe wide kalti dalla ngal dawrintinobe tun fuddi lataaki welle wembere woni ko men jamara tun ndardi lamu ko be transition be faba kedana ko ben imrana kilu mayga e do festango alsisi
yimbe lo kolitabe wide jihadiste ana uddi ngeni dinanguru ila didi leru maybe tinu alam bettido sukabe kolbe le ngendini wadi immadraji fa tawta ngure yirinduru jihadiste be hippikebe jeegon hakkune mabbe ka yimbe la jogibe kaborde piltin be ngendi iti yonki mudum o do kabaru ka ana habbi hore yimbe labe lebi mabbe yimbe barminabe naba mal sur doctor sewari fa sawre tawede immadraji di fedde kuma nine dawral e nangondirgol le ledini wadi le odo nokku yalla ana wartira jan dejere kabaru denagu o ka ana tidi fa han no holitiri wide kabaruji kebaadi yude todi jodda golso halda hakkune mabbe yimbe la kolta wede jihadiste fuddi ila lewru mabbe tinu do tawede mudum fu beedo yimbe ka salike kawral fu gal amerien dina tewtiri bele odo nokku non holitiri wede kabaruji kebaade yode todi gubbe jogibe kaborde ka salike ya warta jamande yude ngeni goto yaade ngeni goddo odo kabaru ne le wi yimbe la jodibe tobe latike sababu arafi ngure le odo nokku beedaade dundu beedo yimbe ka ananim city sanni ko mbawa yaade e wartude no jidiri le gessa mabbe le odo wattu tobo
ko fedde alslama en dawritu farabugo ton mbien den bangal joda hala hornaka mbien dinanguru tafun e wi ardibe ho conseil islamique foye neddo goto dinanguru madun ministere dawrintinal noddalibe denno e wi mabbe yutan be noto tan su tawibe noddama bangal jamare ton madun lamkobe leydindi kedana mohammed mufa haydara neddo goto ho conseil islamique ko hanni e telephone imran akiluma ga du fastan al sisi
yimbele jodibe nyono woni ngabbe bataki so noddi fedde ho conseil islamique ne noto so yimbele jodibe dinanguru wadi kanyu endu bataki mob noddata le mudum fedde ho conseil islamique ne notobe torda fu wala namen hi mi nototobe ga fala nyaloma hande o wala fu neddo goto jeado dinanguru na le lamu muti battido fedde ho conseil islamique ne far narda dum balli tidala ana hen sabi lamu leji di ana do lamu leji ni kanyu do narda yi fedde ho conseil islamique ne wada imma daraji sud ministre kumanido dawral e jan leji didu anado be gondi wadde ko be mbawi minen min bawa immanado hore amen tam min tawta joddagol to min kalda tawi fay goto narda imen sabi idum way waddure ti dalaji gud
sagar batu taklaji mo do kabar yo bangal bem am facebook and twitter nayo yimbele njon nangob mbien mbien e yimbele segi lamu muti joppa mbien joppama kenyen kikidi kenyen no hultama wide won ko hulte le mbien banga eglise catholique don kire le won ko na hedi fahane jundo yimbebe denno hultama wide dun yo batte mbien alhali mobil mabbe ko yimbe na be njopita no yawiri dum wadi le nokku mo wodda kirol leedi burkina denno le dawuji mabbe to mbien hultama wide yimbele na ba njopitama kambe chrétien ben na chuta mo nyande altener jabinde wattuma be nyahan non e sutura neddo goddo iwdo dum woni abbe oscar tira tout santo ben fa hande e likbar wi di le mali do hultama wiide hakkeji roobe mayuraabe worbe mun en na njeba san den no yukuji nuku jogaji kay ben gidali ko e ko nande mudum jati ngarete fewde e be do roobe be e wi honjotobe su tawa be do roobe na jogi hakkeji hudi di nguni den no sabi dun ben ngadi sabi ben nyaloma hertanango roobe mayuraabe worbe mun en yambere yamina do kenyan li arnaru alandu fuf min landi ben dinankobe yimbe finatawa kay dun no yimbe saja do dido hakiji keddan nako mi heban en do first time Umar Bagolo Al-Sisi
andan be kabaru fina tawa le leedi meden di kollitude hakkeji debbo so bami fa gurun dali adna irun yowi do fina tawaji sifuru kedde mo konko Ben Sirif Jabati o andan do kabaru fina tawa le leedi di
debbo kurtido so gora mudo yawti ana jogi hakkengaji dido hakkengaji le fina tawa debbo o kan e gorko yowi kan e do sartiji di kurtungu o wadi le mudum so tawi be fulbe markabe tamashekin sulakabe nasi goddo hakkengaji debbo o le wi fina tawa dido singaji yowi do mudum
ko nayri bangal dina alislam kay irun labina ton fa labi no anda be kabaru dinaji di kollitiri wiide be bindu non guwada fu debbo du wajibi heban gedu mudum kedde mo kanko Imam Boubacar Jabi o almami miside jeli bugu bamako do ko masifido hen
omo hani jodaade o munya lebbi nay e balde sappo e suudi omo wawi yaltude o riwa haajiji mako ga o hana bornade kaddule o rewbe wobbe bornoto o hana yaade yimbe honon rewbe keddibe caggal odo sarti neddo fu wawa bamde mo wajibi le galle to wonto na le dene to joodi to kanko jeyi subaade homo yidi bamede
ko nayir bangal chrétien be mbi wala fudati njaltinaade do hen non kambe laami be diina chrétien kambe kollitiri wiide anda be kabaru sariya du mbi dum fudum yowoto do fina tawaji jomu en na ko tawa daldo adna o windi so yoppi
Monsieur Sor mbiyon sindi kabar concert li nukuji latirede fa wattu goddo fanda kado anya bama do nyande altinere noge go liru jin hitan 2021 yo yalla rewnude kake gollirde dido nukuji de e wi ardibe kabaru yewtere sembe caldi so supporter na mb mbeltan ke dun no ben wana fi artiste mb kanye kumani be landinal yambreji e hakilo mabbe dun do kado anya yo na yedda sariya kadan o keban Moussa Malle Sissoko e du fostan go Omar Bagolo Al-Sisi
lamir supporter en le leedi malindi hollitiude ana weltile o do golle sanne o wi dedo pirude ballon kabaru ballon tan dum hani hunciande hore yellay dum tawe e sariyaaji goddudi le adna rundu
min ka so gonga o do kabaru ka weli kan sanni sabi so gonga o wattu warno no cuudi ministre en kumanibe figol ballon le leedini fiya dabereji fewre nukule to ballon fiete le leedini o do andi le nyaloma hande nukule to ballon fiete le aduna wajibi kina tawre kulleji yogaji
dum e tawede fu kanko Adama Traore lamido fedde no dete fidama li nokko holi ti metti mudun wihi yodun wayde gonga kanye wayde hunciande hore yimbe le yimobe wombe le leedi ndi kedde moko ma sifido hen
minen kami ngana jabanbe fey odo anniya so fabe mu intina stad ngaji dika sikafu wala hemle jabandu ngaso wana dum wiide concert ngai itan won ko hada le stad ngaji di minen kami ngana jabanbe sabi yimbele John Dina ana luo dido nukule wada kawrte mu wajibi kina wodana majiriji ciirtude figol ballon fu sabi tidala o hande le leedi ndi sabi ko mingala nokku to yewtere way wadeden
dum hadama caggal ko wi'a yambereji fina tawa fuddite le leedi meden di le lebbi jabbino di micciteden wi'a yambereji le leedi di dum hadanoma batte nyaw coronavirus o
le kabaruji akti covid ben kenyen jegom kenyen bi holta docteur holti wide ben yibele nyawbe jegom beedike hen tawton chamtanama neddo goto even denno so abda dadu difu harntinama wakat juno ben nyawbe be yu nya sappo en nawe teme tato chaban jeno go ben yibe be teme den joy noga jo ben non jati noga jo denno chamtanama be yu nya sappo chaban nawe go bangal yawta meden akti covid kedan ko ben aissata jara e du fatama usman jalbulu e mar wagalo
Studio Tamani.
Jamwale modon sakiraabe hedo tobe Studio Tamani. Bismillah modon heedaade kabaruji pawidi do nya coronavirus. Hande min dokkan on jaabooji e hedo tobe landi. Docteur 1 woni jaabotobe di landi.
Quels sont
les tranches d'âge dum on foti kan hawrude.
Les tranches d'âge qui sont ciblées
Emi adirtobe dum woni yimbel hillifaabe be duubi sappo jettifa yotto duubi chapande jeegom ka tiagal mudum du yimbel be duubi mudum jabbi duubi chapande jeegom an bay pikete yimbel be fu ana pikke so wana rewbe le ciowibe na rewbe le muyninobe na yimbel be anda ka nyawuji ko chaawi idum wonde jewtede jaati dum jewtama hono sukaabe famarbe fa yotto sukaabe duubi chapande ti sabi dum wonde e yarde yeso pikiriji goddi jaati yaama le sukaabe duubi sappo didi fa yotto sukaabe didi fa
18 ans et ça donne des résultats très prometteurs
Allo docteur
yalla nyandude acide goto na way waytude na do nyaw covid 19 on
ala coronavirus
nyamdu nduka rabata ka sini on jama odon nyamda neddo goto mo e mon mo ngi nyaw o woni mun jom darek na dojja na ana ila ana woni lemo wala fuko rentori dun ana way latal sababu fa danyam morabi
Allo
allo professeur fa hande an wajimbine masngaaji borne fa mande himbe jokkinde bornade masngaaji
garde
masu goto kay ko buri hewde yo li leruji nay mbawta nawtrede tagal dum an hani waylite ma dum nonne sabi maskuji na wodi mbawta lonnede kay li alhali meda an hani ler nay fuf dum waylite na tidi ka an han dum tina hore bu fuf soraji len turdidi kay dum jogoralde no mujiri maskuji di sabi so juri hewi e masko tan mo yayi bunde san
Bonjour docteur
ya tama forasi ane e fasaguli mbele chawibe nyaw covid 19 tawe andaka
so amata e nyaw oyma dum woni ala jogi djian lobba ga dum he eta ma san yudo surtude ge nyaw ono yawiri so a pikike ala wawi surtude ge nyaw ono yawiri wurde sa yopi ki yama dan haba ge nyaw
don timinta e yowtere acti covid handen ono etiabo hedade tinne jukude tabade wajuji di docteur embi yalla don deno e nyaw coronavirus o
Studio Tamani Studio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de la Suède, Danemark, Suisse et République tchèque et Union européenne.
Sagrabe mbiya le kabaruje bamen le zonga idi mbiya tuma hetun hultama wiide jokolbe sappo en jeegoma gollobe morgal liddi tiliki mbiyan hecci kenya noga di leru jean jande e famu duppugul liddi fanda mudun e wi janginobe be woni mbiyan huntande hore huntande huntude o do golle e yilwinde kebal mudun landid mi kawtal gal woni fedde cooperative mahina lurde nyata e do faba projet participe guise pro kay to santun hultama wiide demmal maro ben hikka fudan nyande aljumaare noga joy lewru jeen ha ben hakitaruji unya idi tema tati tapan tati e joy ben ngu ben ngondi ngoni di ben hakke nyero unya njon gollobe e ben unya njon demobe golota le mudun wi alisa ngu gollowo le cooperative maro ben furnangi 100 ben alum sadaji di na mbara ben biloji tema dere be tapan joy kalisi sefa ana e alum sadaji di ben choggu courant o ndardi ben remo be tabade hejoji men hejo golle demal gal e nawtor gol awduji hucinaadi hore en timinan kabaru yi to sikasu ton hultama wiide men kawrutal jeno balla do golleji awdi fuddi nyande noga di lewru jeen wona ministre yiri were men kereduji to sikasu ton den wi landindi be faanda gal do kawrutal yu hunchangul hore awdiji furu men furuji e welter wakati fedde humaninde awdi mali men landini gal men landini gal e do itugul jawdi pelle papotode ana e majje wappa waspa men woni de do pelle de dun timinta kabaru jama hande min humti ton ba wa sa da fufum da do bembal amen 3w.78.org madu no don viamu 3321 do sede yotre meden magazine
sido tamani